mai. In and da beba yesu
niwe niwe niwe
kumu niwe
niwe niwe
alfa niwe
niwe niwe
in and da beba yesu niwe
niwe niwe
kumu niwe
niwe niwe
alfa niwe daddy bafuna batenge victory yanga bafuna baba e family yanga koma ine kutishika wenda beba yesu. Chabe mumfinzi bafuna bani kolo pechi kanga bani guli sisi banga fike pali nenda basi banga kwani sindi ne mwine wataite umami ni mabapango nkala dizi olo ni mayene mini pasa mabesi zinda basi banga fike levo ninafika kale huko ninafika kale huko gawalimpa the reason with me kushe vishi na shita uliwe muno ni mteli toli yandi yandi yeah. Tango fisho peke shamaino Leza wandi ya kampala maino Tekwe iwa leza wandi tarepa. Nafika pasini mambu eti nga bafana bamu udu Bauna munga ni masebeze sa juju Sibanga fike levo ni nafika kumfu Saleke bako pange chipo bako koko koko Bad man good man territory Saleke bako poke victory my blessings Chula mandite.